woulda water bong about me, cause I'm the king. Number one guy that you want is dream. Drive them to the speed. Yeah, yeah, yeah. What a figure, I'm blazing me around the thing. Man, all eyes on me, you're the mean. Baby, I'm the real deal. Yeah, yeah, yeah. Wakisema hatu wendani, ay, susu tumepata digiri. Utabaki kuwa mwandani, ay, mungu kwata tunajigiji. Wakisema hatu wendani, sisi tumepata digiri. Utabaki kuwa mwandani, mungu kwata tunajigiji. Wala shikwa na mjeje, wala shikwa na mjeje. Wala shikwa na mjeje, wala shikwa na mjeje. Kama wote, wakutumia, wakuteme kama mate, hey. So baby come rock my world, oh, hey. You the queen in my empire. Nikudikize kama mbozo wano. Oh girls in your navy vibaya. Niku top kikodi. Watu wana sema zwa njuga juzi. Oh baby I will spend this money. Girl niku meku we my V money. Wengine misisani my money. What does she want? I'm judging. What does she want? I'm judging. What does she want? I'm judging.